kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aa 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:09 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8:08 walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbataa 30 bara 2016 babaaroo dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaalee adda addaa keessa jiraatan 16 bara 2016 magaalaa Cape Townitti walitti qabamuun ajjeechaa fi dararaa suukaneessaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun hiriira bahaniiru. Haala hiriirichaa irraa akka nuuf ibsaniif qindeessitoota keessaa Jaalin Sarmoo bantee haasofsiifneerraa oduutti aansuun isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii Dr. Gadaa Oljirraa waliin taasifne kutaa arfaffaa fi isa xumuraattu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa isiniin jecha oduudhaaf Jaal Liban Gadaa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Godina Walloo Ona Arxummaa Fursii keessatti humni addaa tarkaanfii boombii fudhateen poolisoota federaalaa 4 ajjeese. Gartuun tarkaanfii ammoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti lukkeelee diinaa fi qabeenyaa isaanii irratti tarkaanfii barbadeessaa fudhatuun injifannoo galmeessaa jira. Godina Walloo Ona Arxummaa Fursii magaalaa Caffaa Roobit keessatti humni addaa gaafa 17 bara 2016 tarkaanfii boombii waajjira poolisii fi mana hidhaa irratti fudhatee jira. Wayita tarkaanfiin kun fudhatametti magaalaa dhuma kana keessatti dhukaasii jabaan deemaa akka ture kan ibsame yoo ta'u kanuma keessatti poolisoota federaalaa wayyaanee 4 battalumatti akka ajjeefamanidha kan gabaasame. Oduu tarkaanfii kan biraatiin ammoo gartuun tarkaanfii godina Arsii Lixaa Ona Shaashamannee ganda qaraar silchaa jedhamu keessatti tarkaanfii manneen jireenyaa fi qabeenyaa ergamtoota wayyaanee 2 irratti fudhateen guutummaatti jalaa barbadeessuun gabaafameera. Godina Salaalee magaalaa Sulultaattis manneen jireenyaa basaasoota wayyaanee gartuu tarkaanfiin ibiddaan duraa daareeffamuun ibsameera. Kana malees achuma magaalaa Sulultaatti konkolaataa paatroolii waraanni wayyaanee ittiin deemu dhiibbanumaa gartuu tarkaanfiin aleellaa irratti fudhatameen konkolaataan gubate humnoota diinaa keessa jiran lubbuudhaan ba'uun akka baqatan kan gabaafame yoo ta'u kanneen keessaa 2 boombii darbatameen akka hamaa akka madeeffamanis beekameera. Gartuun tarkaanfii Oromiyaa bakkoota adda addaatti waraana wayyaanee Agaazii fi Lukkeelee irratti tarkaanfilee fudhachuu jabeessee itti fufee jira. Akka kanaan gareen tarkaanfii gaafa 17 bara 2016 godina Kaaba Shawaa yookiin Salaalee Ona Kuyyuu keessatti tarkaanfii fudhateen waraana Command Poostii irraa kanneen 5 ol ta'an haalaan akka madeesse oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe mirkaneessee jira. አልሙል ፈካቱን ጎዲኑ መካና ኦነ ጫንጮ ተሞ ሚሴንሶ ተወራና አጋዚ ለመቆ ናምብልቶ ተኦሮሞ ሰከታን ጎል ቦባ በመንረቲ ተርካንፊን ጀባን ገርቱ ተርካንፊን ፉደተሜራ ወዲና ሊጠሻዋ መጋላ ግንጭፍ ግንዶከ ዘትስት ይበና ቀበኛ አጀጆታፊ ካቢኖ ተወያኔ ረቲ ገርቱን ተርካንፊ ፉደቴን አከጀላ በርበደሴስ ኦዱወል ቀበቴኑ ደቀበይ ፈጉዳም አቹመሊ ጠሻዋ መጋላ ባኮታሞ ጎቶቲክ ኤሮ ደርገጎቲ ኦሮሞ ገርቱ መተርካንፊ ከናን ሐመተመኒ ኮንኮላታ ነቀምቴራ ገረፍንፍኔ ደሙ ከንቀበኙ ማንሳ ወያኔ ተይ አብሲሱን ቀበኛ ሳጉቱቲ ኡንፈቱን ደንታ ቀብሶብሊሱ ማውሮሞ ኦፍ ኦልቹንሳኒ ኢብሰሜራ አልሙከናን ቀርሺ ቢየቲ ኩመሶዶማ ኦሊፊ ሜሻወራና ነመወያኔን ሂጠቺ ሰሜ ኮንኮላቲ ቸኬስ ቱሬራስ ሜሻ ሂከተኒሩም በረኩ መለማፍ ኩዳ ፎር ኬሳ ዩኒቨርሲቲ ሊያደዳ ኬሳ በረቶቲ ኦሮሞ ኦሮሙ ማሳኒ ቆፋን ሂለመንቲ በነመነ ሙርቲ ወያኔ ትዲያተኒ ሙርቲ እንዲኑማ አከቲ ደርቤ ገባፈምም ዲዳው መተ ኦሮሞ ወልቀበቴ በረኩ መለማፍ ኩዳ ፎር ኬሳ ዩኒቨርሲቲ ሊያደዳ ኬሳ ሰቦንቶቲ በረቶቲ ኦሮሞ አፉር በዲሳኒ መለ ኦሮሞ ዋንተ አኒፍ ቆፈ ቀበመኒ ወጎተለማ ኦሊፍ ሙርቲ መለ መነሂዳ ኬሰት ኤርገ ደረረማ ቱረምቦዳ ቲበና አመመነ ሙርቲ ወያኔ መጋላፊን ፍነ ናኖ ልደሳ ጅሩት ሙርቲን ሂዳ ወጎተ ብሮ አቦቲ አለንጋ ወያኖታን ኢቲ ደበር ፈሜራም በረቶቲ ኦሮሞ በረኩመለማ አፍሪኩ አፉር ኬሰ ቀበመኒ ሂደመን አበባዮኪ ኒሞና ኡርጌቻ ዩኒቨርሲቲ ሐረማያራ አዱኛ ኬሶፊ ብሊሱማ ዳመና ዩኒቨርሲቲ አዳማራ አከስመስ ተሻለ ዮኪን ሞኢቦን በቀላ ገርባ ጀመን ዮተው ከነን ኬሳ በረታ አዱኛ ኬሶፊ ብሊሱማ ዳመና ጀመን ሂዳጭማ ወጋፉሪ ፊጂጃን አከአደበ መኒፍ ሙርቲ እንዲን ማመነ ሙርቲ ወያኔ ፍንፍኔ ለደታ አታርገሙን እቲ ደርቡን ኢብሰሜራ ጎቶኒልማን ኦሮሞ በረታ አዱኛ ኬሶፊ ብሊሱማ ዳመና ወይተ ሙርቲ እንዲን ማኩን እቲ ደርበት አኩመ ጎቶ ተሰላሌ ደርበኒ ኤርጋ ጀባ ኡመተሳኒፍ ዳመኒን ጉያተ ኮመተ ኬኛ ኬሰጣ በነ ሀቀ ኬኛ ዱበነ ጀጁን ደበ መነ ሙርቲ ወያኔ ትደበር ሴፍ ኦቶ በከንከኒን ዱቢ ሴና ቀበይ ሰከነ ዱበቹን ኡመተ ኦሮሞ አቺ ተርገመን ቦንሰኒ ዲን አሞ አከመታ ገቀበቺ ሰኒ አገባ ሳንቀሮ ፍንፍኔ ራበይ ይፈከንጉደም ይሄ ኦሮሚያ ኦኖተፍ መጋሎተ ጎዲኒ ወለጋ አባሃ ኬሰቲ ሂዳኒ ፊ ኡካም ሳን ሐማቴም ወዶኑ ዳቀበይ አከይፈ ጎዴቲ ጎዲነ ወለገ ባሃ ኦኖት ከነን አከሲቡ ሲሬፊ ዋማ ሀገሎኬሳ ኢልማን ኦሮሞ ወራን ወያኔ አጋዚ ጄደሙ ከን ኮማንድ ፖስቲን ቦባ ፈመን ቀበሙን ኤሰቡቴን ሳኒ አበምሲ ፈማጅራም አከከናን ኦነ ሲቡ ስሬት ለሚን ኦሮሞ ገመቹ ዋጋሪ ጄደሙ ከን ደሎታን ኦነ ዋማ ሀገሎቴ ኦቶበር ኖታፍ ኮሌጅ በሲሶታ መቱ ዴማጅሩ መጋላ ስሬኬሰት ሂሪዮ ተሳውጅን ኡካም ሰሜ ኤሰቡቴን ሳከደበመ ኦዶን አርገኔኩን ኒያዴሳም አልሞል ፈካቱን ጎዲነ መወለገ ባሃ ኦነ ዋማ ሀገሎኬሰትስ በርሲሶቲ ኦሮሞ ሄዱን ኡመተ ከካስተን ደመቅ ሲተንጀደሙን ኡካም ሰመኒ ጠበም ሲፈማጅራችሁንስ በካሜራ አከከናን በርሲሳን ኦሮሞ አበራ ጎበና ጀደሙ መቃውም መተ ደመቅ ሲተጀዱን ኮማንድ ፖስቲ ወያኔን ኡካም ሰሜ ጠበሙዛ ቄሮን ኦነ ዋማ ሀገሎራ ይፈጎዴጅራም ኦዱጡ ሙራቲን ወልዳሌን ጉሚ ዋቀ ፈቶተ ኦሮሚያ ሞቱማ አባይሬ ወያኔን ጩፈማ ከጅረን ይብሰምም ጉሚ ዋቀ ፈና ኦሮሚያ ወልዳሌ አመንቲ ጉሚ ለአመንቲ ገራገራ ከነን አከ ጉሚ ጨፈ ነቀምቴ ቡራዩ መቂ ዳሮ ለቡ አከስመስ ኦሮሞ ተጎጃም ባብረት ታሞ ጉሚ ወልዳ ዋቀ ቶክቻ ጀደመን ይጃኑን ኦሮሞ ተጉርሜሱን ጉማቻ ሐዋሱማ ላታ ቱረን ሲርናባ እሬ ወያኔን ጩፈማ ከጅረን ገባሳኑ ደቀቤ ሳጢሌራ ጉሚን ኩን ወነን ስርነቡልቺን ሰገዳ ኦሮሞ ጀለተ አርገመን በርሲሱን ኢላልቺ ኦሮሞ ማለ ደረና ከበበለቱ ታሲሱን ከሰቱ ዳብሌ በርኖታ ኦላና ከነና ከዩኒቨርሲቲ ለፊ ኮሌጅ ኦት አደዳ ከሰቲ ጉሚሌ አዳ ሴናፍ ደጋግና ፋን ኦሮሞ ወሊን ተኡን እኙማ አዳ ሴናፍ አፋን ኦሮሞ ጉዲሱ ረቶ ጂቦንሳ ሆጀታ ከቱሬብ ሰሜራ አተኡቲ ጉሚን ዋቀ ፈቶት ኦሮሚያ ኩን ኡመት ኦሮሞ ጉርሜ ሱፊ ኢጃሩ ጀቤሳ አካዴሚን ወቱማን አባይሬ ወያኔ ሙደምሱ ሀማከሰ ሰኔ ኦርዶፍቶ ታመንትቻ መቃ እሲን አደብሊሱማ ኦሮሞ ደገሩፍ ወሊስቲክ አበምተን ጀዱን በከገልማ አመንቲ ሳኒራ ወራነ ኮማንድ ፖስቲን አከዶር ከመንታይ ሴጅራ አከስመስ ወልዳሌን ጉሚ ዋቀ ፈቶታስ ወሉ መፋና ኡምኑ መዲና ከናን ጩፈማ ከጅረን ኦዱን ሰገሌብሊሱማ ኦሮሞ ደቀቤ አደሽራ ደቀ ፈቶተ ኬኛ ኦዱ የሮ ከናፍ ቀበኔ ዲያኔ አስመረትራ ወቴራ ኦፒሌን ሰገሌብሊሱ ማሮሞ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ኢትፉፉ ሆርዶፋም ኦሮሞ
kabajimu dhagge fatota kenya kancha kasajirtan sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ram meter bandi kuda sagale kilohertz kuma kuda shanif dibafri dik demarratti sinif tamsa jiroda kopin kenya odu sin dhagge sisun jalqabe amalle ittifufe jira lamilin oromo biya afrika kibba magalale addadda ke sajiratan sadasa kuda jahbarakuma lama kuda jaha magala cape town itulitti qabamun ajje chafi dararasu kane samotum manoyane lamman oromo rattra wataajiru balale fachun herira baniro hal heriri chaira akkanu fifsanif qindeso takesa jalin sarmu bante hasosifnera jalin sarmun bakka heriri chittigegge fami dursuran akek herira kana sagale bilsumma oromo fifsaniru jal fraol jalata to hasosise kuno etti hada
magala ni ili kunitu kopae magala Cape Town iti magala kunini magala parlamentin biyana South Africa kesati hujisa gegesu baka Cape Town jeran kanati magala kanati parlamenti mutumma kanati hirir kana baudat kopesine ape hirir kana mo hala wali gala ni kesi majru jecha dafi darara ummat ki nirga fi rakinna hagalin je dan kam mandi kenan udata jiru kana akka motumman bi kana tifi parlamentin bi kana wari policy bi kana tumufi sirresu kajenchu akka rakin kana gutumat subatani fi wan dandani matoromo ifi umatkin ko famo jo ta na bira abachu da format war argam si su wi ba mutu masarratu gudani gochu da sun age kan riri kunini oromo ko fo sun tani yu warota oromo jini hire ni sani wal fakatu warakau gadena wajin turre isan ko fo sun tani yu oromon aganano kanati jirutti firoota biraas horree jirra bakkattoota biyyoota Afrikaa adda addaa sidhufan Ruwaandaa, Burundi, East Afrika, biyyoota akka West Afrikaa fa biyyoota adda addaa firooratee jira Oromoon naannoo kanatti isaanis nu biratti argamanii warra kophaa dhiifan kallattii dhaqqootti keessa fudhachuudhaan wajjin bahuu danda'anii jiranii jechuudha.
Ese sarra ulit dufan lamilen oromo mo magala duma Cape Town ko farra ulit kabaman
magala namuni garin khair kana irattir matani la faka jina no ka Johannesburg ra kilometra kara kuma bishanira irika tirmachu da kan dufan jiru magala tuna no da mo magala ta kilometra dibbalama dibashan tamara fagatan baka daddara dufani jiratu magala Cape Town ko ko sonteniyu jiratu ta nanno gras kanan matet
kana duralle yero addaddaati hirira kaggeessa turtanni beekama hirirri amma kaggeessitan kun kan kana dura kaggeessitan raawwanni adda sataasu jiraala
addaddummaani hirira armandura geggeessine fi kana amma kunini armandura hirira naannu akka capital city yookaan ammoo magaala guddittii Pretoria faatti geggeessinu ture Johannesburg faatti geggeessinu ture garaagarummaan hirira kana hiriro tarmanduru baan keessatti saagettiin kenna yookaan ammoo bakkattiin akeekkannee baanu kanarra baane itti baane irra adda kana jechuun hiriirri kun irra paarlaamentii biyyi sanaatti iyyanna kan dabarsudha kanaafu kan duraanii tarii embaasii Ameerikaa faatti bahu embaasota European Union faatti bahu fi daamsikii natti dadabarsichaa ture har'a ammoo magaalaa Cape Town kanatti magaalaa paarlaamentiin biyyattii jirtutti teessoo paarlaamentii biyyaatti hiriir kana geessuu danda'uu fi danda'uun adda istaatisa jennee yaanne
walumaa galatti ummanni oromoo biyya keessaa walitti fufiinsaan falmaa hadhaawaa sochii warraaqsa biyyoolessaa gaggeessaa jiru mootummaa faashistii sanas hundeedhaan raasaa jiru bisma warfakkatun hawasni oromo biyala akum hawasa oromo kan lemile oromo biya afrika kibakana bakota daddati hirira murmitin hata ubi fu addaddatin mo kapso manni oromo biye kessa ga gesa juru cina dabata juru lemile oromo tif wal magalat addatammo hawasa oromo akuma kessa biyota amba daddake sejiratanif dam samali dabarsito
dam sinu kam no ballada biye kessa ummat ken ka binan falma juru fi mata en waligala oso dardar engedin dubra ala dira jarse jarti oso engedinu barata kotata dalbalaka oso engedin afso bilisumma fininta jitten arba akakalesa isinum kopa ukanammo dakesa oso ntane ifatti dunyan argajira dunyan nagahajira kaso ke sani finisi tani sadarka duduba debi sunan de dosta barabarar ke satel is baase garte kaso haqa kaso duga kana tigrachu ke san ara sadarka dudda rangi tani jitani kana fiyo jirate humnekena fiyi ke safalan to konfamne warane kenna humnekamnu sa bilisumma kenna falmajibtu indomin kesa taati fimu kanuti gargaramne kapso ken galinga utti iron mu hafte gababdu fakati kanafu oso hala amma mudaka jurura garte databni sukana modune madofne kabeni tadamne lafanni jittani idanno kesan lasisne kapso kesan agbakkan gauda fi daran jabada kuwasin jenna duti fidan kapsul rakisan lafimne abdi kabna kanafu tokoma jabarda sagale wali tahajinna aitu majirtu arra kapsul kenne wani biyi kesat addisi tahisi duri yo harar lol tali lolam worana lolam bahalolam ihalolam loli kungol pakkatan surre arramu pakkunda ho jire kaye oromun walit lalawan injirre fi inni kunini mallatto bilisumma kau itu tu mula tak, kanafi jawab tak, tu pak kamu sokesan, si gojin jadi jenna, nuwari amu diaspora jero, fi biya ala jero, bilisa, akka umat kian kabisya sa, thanki dan marfami, matriya sa marfami, bar ayara tu mama jero kajin jero, bilisa, tane, dalagata, girata, walit jero fuvi, gari kankam, walit ijaru fire gari kankam. Ummat kini sabit ke sahul majur di negeri sendiri kabun dan bergerak firaq Allah sangkam wante firaq karena usoh halu titik ko wanen titik ko imbar baca ni rasa walfal minu ukana mu waldur abanu firaq guna kunda berre ummat kini nu ega jira ummat kini kanu ekan yoto komne harka wal kabane akanam to kosu usoh nukoma tetapi abanu ummat anu berisi gabab susan dina kanaku gafatam guddaa tumurija gafatam kanammo tokkummaadhaan ba'uu qabna gafatam kanammo wal dhageettiin ba'uu qabna kanaafi hawal dhageenyu hawal qabannu afaan qofaan hiriira baanee iyyine deebine man kenna deebiye taa'u miti deebine dalagaa kenna deebine taa'u miti qabeenni kenna osoo kusan waraan kenna ummat kenna sabii keessa lolaa jiru biraan ka dhaabbannu hojii diplomaasii guddaan nurra eegama haa hojjennu kanaafu tokini ummat keenya kan biyya keessa dhumaa jiruu fi diplomaat warra sagalee hin qabne sanaa fi sagalee taane warra dhaabbachuu qabu karaa diplomaasii karaa dinagdee karaa hawaasummaa wal ijaarree wal qindeessine haa bobbaanu hin jedhaa gabaabatti waliigalteen waan yoomuyyuu caalaa waan nu barbaachisuu fi keessaa falaan haa tokko nu jedhaa jechuudha.
Jalin sarmi yada nuskin tani magara ge fatu te kenya tin hidu singala te fanna gala toma dan ke tin prisma oromo falabuma oromo ya to
fatota kenya kabajemo fi jalatamo tokkola majenne qoppi kenya situmura irregenya jirra nisgafi fi david doctor gada ol jirra olen tasene kutar faffa fi situmurata nfanabo nordofan afferra kenya
haye kabajabtota ordoftota kenya kan gafi fidevi walinta sajiru doktor gada oljirati ogeza ogumma loni yokanimo aga afan faranjitin veterinary jedun hebifameda university jimma trai gafi fidevi da kan sagalevil summa oromo walin hala biyekesa motumma wayanetin ummata oromo ratti rawacha jirufi qabso umman oromo gocha motumma wayane kan ofra itti sudaf taasa jirurati gafif devi kan taasa jirru amalle radebine makara geffatto ta kenya tinni galate fanna wa heddunu ka sejira wa heddus nuwachi sejira wa ambeku wa anquba qabu akkasuma simmo sochini taasa ture harammo ega kutate murate akuma qafsaota isadura jirani gara dirre qafsotti makame ega inni gara dirre qafsotti dufejira akuma sa jallan isadura turanis yero amma kanas gara dirretti bahajiran hedduda gafif devi amma matti taasifne kesatti halabiyo kesajiru sochi ummanno romo taasajiru hunduma kafne jirra Dr. Gada Oljira Umurarati Gawasine Wantin Anisra Agau Okanimur Agefatota Kenya Fakanu Ifsitu Okan Akanur Amtu Barbadu Ega Akuma Hundi Kenya Kubakavnufi Adunyanis Bekuti Uman Noromo Kapso Isa Umatra Jira Finchela Tumroga Rumaja Chuda Kapso Kanakesa Atletaka Fayisa Lelisa Akasumasimo Atletoni Hedun Kampara Olimpiki Ratti Hirmatan Akasuma Biyya Kanada Kesattis Atletin Toko Oluma Galatti Iddo Adda Addatit Atletonni Oromo Finchila Didda Gabrumma Kana Deggarudan Ajjecha Mita Ummata Oromo Ra Gahajiru Balalifachudan Addunyatti Ibsa Turanijiru Qabsoodhani Simmo Umman Oromo Biyya Kesattis Qabsaa Jira Qabsaa'on Oromo Badda Gammoojji Oromiya Kesatti Mootumma Gabroonfata Kana Wandandan hunduman falmani jiru motumichimo ega dubitu gara tumuratitti deema jirana tifakkata akkasumas jedeeni tilmama ajjecha dadda ajjecha sukannesa ajjecha jumla maneeda tittinama iddatti qabsiisani gubu akkasumas immo akkuma hundike nyaquba qabnu yero murasa ndura ayana recha irratti namni dibbota lakkaamu ajjefame jira rasasa murna kanatin murna wayane agazi dan jechuda akkasumas namoni bayen qama qalbi miida mani jiru kana atis beita hawas adunyatis kara media le adadda sagale bilsumma oromos gabase ira dagge fatejira ega amma yomitti duatuma jirachun danda umman oromo wal magalatti jechuda kesuma mo qerron finjilatu mura gabrumma finin sajiru Malgochu qaba gabaabsite kan nu kaaftu alaamanatti jechuudha hawaasni oromo biyya alaas jiru kan biyya keessas jiru bara du'a bara saamicha bara dararaa kan ofirraa gabaabsuudhaaf malgochu qaba jetta dhaamsike maal
gaariidha umman oromo bilisumma barbaadde jennaani bilisummaani arsaa barbaada kanaaf ajjeechaan nama qabso keessa jiruu fi ummata qabso bilisumma gaggeessaa jiruu fi homaa miti jechuudha amma du'aa deemne bilisummaan keenyas dhugoomaa deemaa jechaadha isa kana beekuu qabna maammoo mazammir gaafa wareegamuu fi jedhu murtoo du'aatti dabarsanii duuti koo akka malee miti jedhe du'uu matuu narra jira jedhe ture kan dubbate du'i umanni oromo amma du'a jiru qeerroon oromo du'a jiru du'a akka malee miti du'a akka du'a jira jechaadha bilisummaa saatiif du'a jira hiree ofii murteeffachuuf du'a jira mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfatee akka namaatitti biyya isaa irratti kabajaan jiraachuuf du'a jira kanaaf duuni nu naasisuu hin qabu du'a akka qabu du'a jira du'a seenaa du'a jira du'a haqat bilisummaatti kabajaatti nubaasu du'aa jirra jechaadha kanaaf duuti nu naasisuu hin qabu ummanni oromoo kan inni godhuu qabu yeroon kun yeroo kaan irraati addadha qabsoo gaggeessaa ture oromoon beekamaadha duuba deebinee eessaa oromoon qabsoo jalqabee innee dheeressuu hin dhaqnu yeroon kun yeroo hundumti ilma oromoo warra diina jarallee hiriiranii jiran dabalatee jechaadha waraana mootummaa sanaa keessatti hiriiranii warra jiran dabalatee poolisii biyya sanaa keessatti hirmaatanii bulchiinsa mootummaa sanaa kan adeemanii uummata oromoo barsiisaa jiran dabalatee jechuudha humna tika garaa garaatti bobba'anii ilmaan oromoo biyya sana keessa jiran jechuudha isaaniin illee dabalatee kun waamicha isa dhumaati kana caalaa waamichi isaanii godhamu hin jiru nami dirree qabsoo keessa dhaabbatee nama waamu arras boorus naakoottu hin jedhu dirree qabsoo keessadha amma hin jirru ummanni oromoo dirree qabsoo keessa jira yeroo dirree qabsoo keessa jiru kanatti takkaadhuma birmata namni takkaama himata naa birmadhuun takkaadhuma iyya namni kana caalaa ni iyyamu kanaaf abbaa qabeenyaa barsiisaa daldalaa qonnaan bulaa hawaasa kutaa hawaasaa hunda ogummaa garaa garaatiin irratti bobba'anii jiran umurii tuun daangessiin amanta salatun dangisin wamichi kun wamicha oromummati yechala wamicha sadumati wamicha oromummati kanafu man oromo wali birmachu qaba wal oksu qaba walin qafsau qaba kutate ka uti sarajira yeron kuni yero itti ayyana ilallatan yero itti barada barsane yero inni tokko duwe yero inni tokko ilalu yero inni tokko mana bane inni tokko mana cufatumiti cufachu sindandawu dilqamu ma mana daqa amma qafsoni inna majal qabame kun qafso namarra debi umiti qafso achitti balbalatti damu miti yonu ni mana cufanne teenyelle mana kenyetti seena jechada qafson kun yo qafsone sinduna yo qafsau disnes duun kenyana fu qafso sodatani fi duun sani nafu naje sa jechada wayanin bakka irrechatti namoti duan namota akamiti worra tika wayane ke salle demani lenjira jiran akane chitti duaniru kanaf oromon amma boda qafsaus qafsau batu sabab oromo taif indua sababan oromo taif nandu atanan mo sababan oromo taif qafsau tunarajira sababa oromo taif duun narra kafmutti qafsau tunarajira ogeyin garagara jiru sadarka garagara ratti kan bobbaani jiran ogeesi seera jira ogeesi seera harra haqan ojjenne yote harra haqan dubbenne yote gafa kan maqa dubbachuuf barate barsiisan harra haqan barsiisu yote haqaafinnaabatu yote yom haqa ojjechuuf baya abban qabeenya qabeenyesa ummata kanarraatu kara fedeen iyyu haatu argate deebise ummata kanaafinolche yote maalitti godata qabeenyesa eenyu soola qabeenyesa sun eenyu tugurgura eenyu raabita eenyu nojjechiifata eenyu keessas jiraata eenyu tu iyyesatae ani sores sobjera ufumayu uf akamitti caasana waasumaamti yujiraachu fi haasni kun yujiraachu ti sarajira ogeesi fayya akasi ogeesi fayya busarra namo fayyisu danda gabrumarra namo fayyisu doktorumma keenyan ukubira fayyisu dandeenya kallatti rajiru doktorumma keenya garu gabrumarra fayyisu matagan gabrumarra kan fayyisu yo qabso kana keessatti qooda keenya baani edoji rutti qafsau qamna sirinji dan qafsau qamna scripton qafsau qamna dagan qafsau qamna qonnan bulan wanitin hamtu sadana hamtu tin midan hamtu qafsau qaba o mesha garabra dabe kanaf ega umman oromo saati kana salpina jarra to kunura ture banne garfu na duatti demun sadarkan danda amnirage umatin kun akuma jirutti tae sulumayu deemun dandeenyo samichi kara dinagde sanpinni kara aada kara enyumma nurraturi akka jirutti funduratti deemu waan dandeenyef namni kan du hireesa duwa gaafa hireensa gae indu waan dumtu woreegama hireensa angeenyetaanaan immoo ndu kanaf waamicha dumaa kana waamicha seena waamicha dukkana gabrumma keessaati gara ifa bilisummaatitti nu baasuuf taasifamaa jiru kana irratti ummanni oromoo hundu qooda haa fudhatu dhaamsa jedhuun qaba.
Hayyee Dr. Gadaa Oljirraa maqaa sagalee bilisummaa oromoo akkasumas immoo maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin guddifnee si galateeffanna waan turtii kana fakkaatuun waliin taasifteef. Galanni kee bilisummaa haa ta'u egaa akkumaatu jette hundi keenya ogummaa qabnuun beekumsa qabnuun dandeettii qabnuun qabeenya qabnuun qabsoo kana keessatti yoo hirmaanne barri gabrummaa gabaabbatee barri bilisummaa akkaas dhiyaatu abdii guddaa qabna. Guddaa galatoomi.
Isinis galatooma.
Kiasa apa to komitru adam bidin ikin no to po kayo so po ko ta po tumsa apa ni tumsa ayo ni siya sa
fatota kenya copy kenya songola bindura marsale odessa gele bilsumma oromo irargetani fitte so kenya kaitinqunnamu dendetten isin beksisa haluma kanan marsalen isin hordofun odessa gele bilsumma oromo irargetchu dendessen www.oromoliberationfront.org www.qero.org www.ayanto.org fi www.oromiapress.com da emailing kenya kanirga gababa itinufkayu dendesen sbo.radio88@gmail.com rendebia emailing kenya kanirga gababa itinufkayu dendesen sbo.radio88@gmail.com facebook page in kenya yokan full facebook kenya akafan romoti sagalebilu summa oromo jechum barbadani yolay goten gutumma odes sagalebilu summa oromo irra dabru achirra argachu nidendesu viber ifi whatsapp in kenyamo 00 toko jaha toko sadi afur 00 afur toko jaha lama
kabajemo daggeffato ta kenya gumachi ade kesani jejjebinna sagalebilu summa oromo tif qoda gudda qaba wante fermannan kesen ittiafu fisinin jenna
igan daggeffato ta kenya kabajemo fijjala ta sagalebilu summa oromo saganta fan romorra qoppin haddaf qabanne diyanne kanuman gola bemejira qoppi wal fakkatu pratin hanga wulde ibnutina gafa ya kesenuf jirada injifanno ummato romof